Incwadi yomphostoli uPawulu kwabase-Efesu isahluko 1. UPawulu umphostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu kuba abangcwele abase-Efesu nakuba bakholwa nguKristu Jesu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Makabonge uNkulunkulu uyise weNkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya. Njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekela kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu njengalokho wabakuhle kuye ngentando yakhe. Ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo, esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe, awuvamisa kithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda, esazisa imfihlakalo yentando yakhe njengokuzibonela kwakhe azimisela khona ngaphambili. Ukuze kube yihlelo lokuphelela kwesikhathi lokuba kuhlanganiselwe ndawonye kuKristu konke okusezulwini nokusemhlabeni, kuyena esabelwa futhi ifa kuye esakumiselwa ngaphambili ngokwesimiso salowo osebenza izinto zonke ngokunquma kwentando yakhe. Ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe thina esethemba ngaphambili kuKristu. Kuye nani esenzwile izwi leqiniso ivangeli okusindiswa kwenu, enakholwa nguye futhi, nani nabeka uphawu olungumoya ongcwele wesithembiso, oyisibambiso sefa lethu kube ngokuhlengwa kokungokwakhe ukuze kutuswe inkazimulo yakhe. Ngalokho nami sengizwile ngokukholwa kukini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Angiyeki ukubonga ngenxa yenu nginikhumbula emkhulekweni yami, ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu Jesu Kristu, uyise wenkazimulo, anipho umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena, ekhanyisiwe amehlo enhliziyo yenu nize nazo kuyithemba lobizo lwakhe nokuyingcebo yenkazimulo yefa lakhe kubo abangcwele. Nongubukhulu obumangalisayo bamandla akhe kuthina esikholwayo ngokusebenza kwamandla akhe amakhulu. Asebenza ngawo kuKristu emvusa kwabafileyo wamhlalisa ngosokunene sakhe ezulwini. Ngaphezu kwakho konke ukubusa, negunya, namandla, nobukhosi, namagama onke aphathwayo kungenge kulelizwe lodwa kepha nakulo elizayo. Wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe, wamisa abe yinhloko phezu kwakho konke kulo ibandla. Elona lingumzimba wakhe ukugcwala kwakhe ogcwalisa konke kubo bonke.